Sema kama fani haijala la. Mbishi mlete kwetu ili akiri ni bala la. Isi wetu sana hata mambo mgine wa, wa. Tunajimua mwa JX Mr. Za. Za mshike mchumba mzuri cheza Nike star star da. Mida ikifika cheza mchezo kibaba ba. Fanya vrugu mecha kini usiache zana na. Mchezo kutofika sio mzuri jama ma. Piga makofi shangiria ushindi kama ma. We mfalme toke meka mingi sana na. Dili mina J aka nyingi sasa sa. Nafaa kuitwa ba sio tena kaka ka. Piga makofi tafadhali. And wave like you don't care. Kwenye pali mezuka kama zari. Hakuna mjuba tanletea. Narudi fresh kwenye mstari. Mr. Zagi naendelea. Toka kati hule hadi wakati huu. Cherepi na chechelea.
Hey yo, piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. Ranking, piga makofi. Coffee, John Dilinga, pick up my coffee. Na mana pick up my coffee, tafadhali. Yami Lane, pick up my coffee. DJ Eddie, pick up my coffee.